corona, mama lokuma pin cheke cheke dongu winji. Tu corona.
It's different, different.
Tu matine, ebino shalo ya mebine negui watano. Tu corona, corona, ewangu shalo maji. Tu matine, ebino shalo ya mebine negui watano. Tu corona, corona, ewangu shalo maji. Lembe talu iali, lembe patuoye, ai mama. Lembe wangu iali, lembe patuoye. Hai muzei
Mombe daru jebre Narodwa kuranyma kwe
Mulembe patuo Kuna ringi Kongo
Inuamu coronavirus Ubene gui watano
Kuna dugi China
Inuamu coronavirus Ubedaru yu watano
Kuna ringi Kenya
Inuamu coronavirus Ubene gui watano
Kuna dugi Uganda mamwae
Inuamu coronavirus Ubema gui watano
Tuo matine Ebinu shalo ya mevine negui watano Tuo corona, corona Ewangu shalo maji Tuo matine Ebinu shalo ya mevine negui watano Tuo corona, corona Ewangu shalo maji
Upen ching mi Uganda Mudaru kuku ching manyen Lembe de manyen Ching mira chel ma wanenwe Lembe mi mor tumito paringo Ching mira ryo ma wawunjwe Kani loku chingi miti loku sabuni Ching mira deng ma wanenwe Medaki imu suza nyo itenge mira honda Ching mira mwen ma wawunjwe Lembe shoko tutok tumito paringo
Tuo matine Ebinu shalo ya mevine negui watano Tuo corona, corona Ewangu shalo maji Tuo matine Ebinu shalo ya mevine negui watano Tuo corona, corona Ewangu shalo maji